final time. Okay. Mecha Kiss, you ready?
This is fire.
Your partner.
No till the prop. No till the
prop. Running. Super reading. Sitajishuka kama upo kando yangu. Ikishika na amili una zaidi ya moto fire. Sasita kidari kiuno kintaya. Skin chocolate riana wa ulaya. Umeupiga mwingi mama you on fire. Angelina Rokabai. She is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai. Girl make I love you till I die.
Umitawala ki tamo penzi la kusiridiki. Imezama kwa kisima chenye kina kirefu. Tena talipa mshara. We meneja wa moyo wangu. Dokta wa pressure na stressi. Unanituliza. Unaloka ba baby. Acha ni kuimbie. Yeah. Oh. The way you walk, the way you call me Bobby. The way you love me, honey. The way you call me daddy. It's only you and me. Rockabye, baby. Rockabye.
Rockabye, baby. Rockabye.
I need you.
Rockabye, baby. Rockabye.
Straight to my belly tonight.
Rockabye, baby. Rockabye.
I'm gonna need you.
Rockabye, baby.
Baby, tonight. Papi, bisuwezi.
Nyumbani sifosiwi mwenyewe na ruditu. Nikiwa mbali nae nahisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sipure kuna kitu menifanya.
Kama kuroga umeniroga vizuri.
Nipe namba ya mganga ni mwambie baby.
Aongeze dawa.
Ukiniita nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwezako bebe ukiniita nguvu zinanisha. Sijafani nasikwa.
Rockabye, baby, rockabye.
I'm gonna need you.
Rockabye, baby, rockabye.
Straight to my belly tonight.
Rockabye, baby, rockabye.
I'm gonna need you.